lgswagmusic.com.
Siambale uva muchikombelo cha Gospel of Central Africa Kawanda Branch. Jesu kana chichinga no wagalila. Vakamuvika abafumbi bobile. Wagali kuchimwesu waka San Paulo agwamba kuti Jesu golifutula kutekwa andise otufutule. Pere wagali buludyo wagalila agwamba kuti toyo wileza awalo lafa mubonya mbulindiswe. Pesu walota kwenda ngalubisya pe. Pano tulangwa mwenye ulapenga mwana aleza. Waka indirisya agulila agwamba kuti Jesu kandiye muchuno chaba uso mujulu. Jesu wakafuwa akuti sunulini kuyaguli andime mchafure ya tata mugeti mchulu. Imufumpi waga sala mchindi chama manino. Mwamineza atu musale mchindi echino. Chotu njiri kwa mapenzi kutekwa tuwe ujaneru umuno mugeti mchulu chindi. Nochibola umapenzi ae. Mwana aleza uliwano akutambula bonse balila. Chaga fija achichinga no utibonse balila waga utambule angu waga jenebu umibutamani. Amen.
lgswagmusic.com.